Scorsese, Scorsese,
Tricky Beats.
Una makani, chibana, waluza nazo, makina. Tired of stressing over silly things, bola kapesezina. I'm down with your love right now. I'm down with your love. I'm giving my love to another. I'm giving my love.
Salida kuja madoseji yako mlako Meno mandisie wadi ndiwa na zirango Osa ene na fumo ndiwe fano banda mwambu Sugo na zago meno zigo ndela mwini Mwina chitao ni umazimfa ukaswiri Nisa na mimami yue maakili Zwata ya makino sadesedu wa ndizi mbiri Time will tell what say we like game you loser Kama igu kumanize ndifana ozunza Play this on repeat wherever you are Ntima wa mtu suo say we la nao chuka
Nikango kuvela zinkani Kandi sungi laga mpeni Sungambanga mapulani Nanguza over and over Can't you ever tell me that it's over